wararka caawa waxaa ka mid ah gobolka Victoria oo tirada xanuunka coronavirus ay hoos u dhacday inkastoo tirada dadka dhimanaya ay weli aad u badan yihiin, iyo ra'iisul wasaare Scott Morrison oo heshiis la gaaray shirkad soo saarta daawooyinka taasoo Australia Sydney taba la yiri talaalka ay hadda sameynayso jaamacadda Oxford ee dalka UK. Mucaaradka ayaa ku eedeeyay ra'iisul wasaare Scott Morrison in ay si hordhac ah oo degdeg ah ugu dhawaaqday heshiis Australia ay ku helayso talaalka COVID-19. Victoriana waxa ay diiwaan gelisay 216 case oo cusub oo coronavirus ah, halka 210 qof ay u geeriyoodeen xanuunka. Mucaaradka federaalka ayaa su'aal ka keenay in ra'iisul wasaaruhu uu saxiixay heshiis uu la gaaray shirkad daawooyinka sameysa oo UK laga leeyahay si Australia ay u hesho talaal haddii la soo saaro. Dawladda federaalka ayaa sheegtay in heshiiskan uu xaqiijinayo in dhammaan Australianku ay helaan talaalkan ay soo saari doonto jaamacadda Oxford, iyadoo weliba Australia ay ku heliso si lacag la'aana markii talaalkaasi sameyntiisa lagu guuleysto. Chris Bowen oo ka tirsan xisbiga Labourka ayaa sheegay in warqadda uu ra'iisul wasaaruhu saxiixay ay tahay tallaabo fiican oo hore loo qaaday, laakiin buu yiri shirkadda AstraZeneca oo ah shirkadda talaalkan sameynaysa waxay iyaduna sheegtay in heshiis rasmi ah aysan dowladda la gaarin.
When the Prime Minister says Australians will have first access to this vaccine,
marka ra'iisul wasaaruhu sheegay in shacabka Australia ay noqonayaan dadka ugu horeeya ee hela talaalka, taasi ma aha run, buu yiri. Dowlado kale ayaa tallaabadaas hore u qaaday, ayuu yiri. Heshiis noocan oo kale kuwii ugu horreeyeyna waxaa la saxiixay bartamihii bishii May. Dowladduna mar dambe ayay tallaabo qaaday, buu yiri. Waxa maanta ay samaysayna waa iska yeelyeel, ayuu yiri Mr. Bowen. Dowladda ayaa sheegtay in qaybaha dambe heshiiska ay ku jiri doonto sida loo qaybin doono talaalkan, waqtiga, iyo weliba qiimaha talaalkaasi u yeelan doono. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Victoriana waxa uu ku amaanay bulshada reer Victoria sida ay wax ugu qabteen dilaaca labaad ee coronavirus ee ka dilaacay gobolkan, iyadoo weliba uu sheegay in sida wax u socdaan hadda ay muujinayaan in tirada dadka xanuunku ku dhacayo ay hoos u socoto. Gobolka ayaa laga helay 216 case oo cusub oo COVID-19, taasoo ah tiradii ugu yarayd muddo 5 usbuuca, laakiin 210 qof oo kale ayaa xanuunka u dhintay, taasoo tirada guud ee xanuunka coronavirus ugu dhimatay dalkan Australia gaarsiisay 450 qof. Professor Brett Sutton ayaa sheegay in hadda wadada lagu socda ay tahay mid runtii dhiirigelin leh, maadaama, buu yiri, maalinta Arbacada caadiyan ay tahay maalinta tirada ugu badan la helo, laakiin waxa uu qiray in xaaladdu weli ay adag tahay.
Victoria's done pretty well globally with a second wave. There are countries that are being challenged by waves that are as big.
Victoria hawl fiican ayay qabatay, buu yiri, marka la fiiriyo mowjada labaad ee faafka xanuunka adduunkana loo barbardhigo. Dalal badan ayaa jira, ayuu yiri, oo mowjadan labaad runtii caqabado badan ka soo gaareen, oo weliba mowjada labaadu ay ama la mid ahayd ama ka badnayd mowjadii koowaad. Waxaana ka mid a dalalkaas, ayuu yiri, Israa'iil iyo weliba Spain. Faransa laftigeedu hadda waxay maraysaa, ayuu yiri, in xanuunku uu aad cirka ugu kacayo. Waxaa sidoo kale kordhaya, ayuu yiri, kaysaska dalalka Jarmalka iyo UK. Tirada guud ee kaysaska coronavirus ee caalamka oo dhan ayaa hadda dhaafay 22 milyan. Booliska Victoriana waxa ay sheegeen in dad badani markaasi ay jebinayaan shuruucda bandowga, iyagoo guryahooda uga tegaya inay soo iibsadaan cuntooyinka dukaamada laga soo qaato, iyagoo markaasi baxaya 8 fiidnimo kadib, taasoo ka soo horjeeda shuruucda ku aadan in qofku uu bixi karo oo keliya cuntooyinka daruuriga ah. Booliska ayaa ganaaxyo dad badan u jaray kadib markii sidoo kale ay ku guuldareysteen dadkaasu inay xirtaan afduubka ama maaskiga amaba ay joogaan guryahooda habeenkii. Booliska ayaa sidoo kale sheegay inay weli ilaalinayaan shaqsiyaadka looga baahan yahay inay guriga isku karantiilaan, iyagoo raacaya awaamiirta caafimaad. Laga soo bilaabo bishii Abriilna, boolisku waxa ay guryahooda ku garaaceen 30,000 oo qof, waxayna ogaadeen ama aheleen in dadka intooda badan ay guryahooda ku karantiilnaayeen markii guryaha lagu soo booqday. Queensland waxaa laga helay case cusub oo ah qof markaasii hotel ku karantiilan. Case-kan ayaa ah nin 40 jira oo xanuunka laga helay kadib markii uu Australia ku soo noqday isagoo ka soo laabtay dalka Papua New Guinea. Ilaa hadda gobolka oo dhan waxaa jira 6 qof oo xanuunka qaba. Sarkaalka ugu sarreeya caafimaadka gobolka Victoria, De Torresa, Janet Yang, ayaa ku boorinaysa shacabka reer Queensland inay ka caawiyaan maamulayaasha in gobolka ammaankiisa dhanka coronavirus la wada ilaaliyo. Dalka dibaddiisana, xildhibaanad Alexandria Ocasio-Cortez oo ka tirsan aqalka wakiilada ee dalka Mareykanka ayaa taageertay Senator Bernie Sanders inuu noqdo musharaxa madaxweynaha ee dalka Mareykanka kadib shirweynaha xisbiga demokraatiga oo dhanka online-ka lagu qabtay dalkaasi. Joornaalka Washington Post ayaa ku soo waramaya in haweentan Kongreska ka tirsan la filayay inay taageero magac ahaana siiso Joe Biden oo isaga si rasmi ah hadda xisbigu ugu magacaabay inuu yahay musharaxa madaxweyne ee xisbiga demokraatka. New Zealand waxaa laga helay 6 case oo cusub oo coronavirus ah. 4 ka mid ah ayaa la sheegay in dalka gudihiisa markaasi la isugu gudbiyay halka kan kale uu yahay qof markaasi ku karantiilan xarun dadka lagu karantiilo. Ra'iisul wasaaradda dalkaasi waa New Zealand ee Jacinda Ardern ayaa sheegtay in cases-ka oo sii yaraanaya ay muujinayso in dalku uusan hadda arkayn in COVID-19 uu ku sii kordhayo. Madaxa caafimaadka dalkaasi Ashley Bloomfield ayaa sheegay in mid ka mid ah kaysasku uu yahay haweeney 50 jira oo dalka dibadiisa ka soo safartay. Saadaasha hawada Brita oo Khamiisana magaalada Beet qayb ahaan waa daruur iyo 19 digrii, Adelaide waa roobab iyo 15 digrii, Melbourne waa roobab sii baxaya ama kacaya oo 14 digrii bay gaareysa, magaalada Sydney waa dabaylo marka dambe saacadeed 19 digrii, halka Brisbane ay cadceed tahay 23 digrii. Halka Australian dollar waxaa lagu sarifay maanta eber dhibic 72 senti oo lacagta Mareykanka ah.